Maître Mustapha Cissé nali chakeda nyama ya munyeshino kalafiruma ayoku na fundila wole bi kataba mako centre international conference de Bamako la muye jabi kunfloye ka uda utloka. Maître Mustapha Cissé,
la commission nationale de centralisation reçoit les procès verbaux
ay kulumi sigi kalafu kofi ale bi jabi usoro kabo maliko no ani maliko ka ulukoni webla envelope kono munda tugunindu wa ujabi munbena ambe uluta ka usanga munu fana pe fo anyi nega tusrafe ani munu de bla aka pololo srafe ambe dumna kubi anyi baramke ani jabi munu koni sira ama ambe seka fo kafoku munu koni ye kalata so ba mugwa ani nani anka bara koni sira o bela jelema kasoro kalata so bela jelema likono oye kalata so ba mwa ani nani ani keme nani ani tan ani worai. Mustaf Cissé uluka jatemine muira bidunya ina abe unyafo anyi
de la centralisation des résultats de l'intérieur et de
anka ni kulin koni ay jatemine mke kalam fila malikono ani malikoka keme keme sarla ni ataka laje ma bisaba ani shegi ude kalafli kani jabi mflaniye uye dimashi koni muye kalafli mkera uyo udrondi wa dobe seka fara aka sabula barabisina amatla wa muye surasuka kalafli mkera jui kalafli ta ani kilin uma fara aka fura be farla aka abiseka ke abiteme bisaba ani shegi uko bara koni yaira ka fo ajena chuku chuku akoni ajabi ubadi ka ben jumado majuye kalote le muga anisaba inafo abe kalafli o sharia sun okono chukumna Muhammed Danyoko viwa bamara tola kabob mako.